utapitia vitu vingi. Wengine watakupenda, wengine watakuweka chini. Rafiki atakulenga ukikosa shilingi. Siku za kalenda watashinda wakibonga mambo mingi. Tia bidii na ujitume, umepambazuka mwenzangu silale. Bidii na kujituma, leo mafans wanajua robwe ni nane. Kwa soka nilibobea, madhare kanilea, time nilichorea, ni mziki paka leo inanilea. Mike Black akatokea, kiachia kanombea, profa kanilea, juu ya mafans paka leo napepea. Mama usijale, one day I'll make you proud. Kwa jili yako nimefocus, one day I'll make you proud. Wakenya musijale, one day I'll make you proud. Kwa jili yenu nimefocus, one day I'll make you proud.
Never, never, never lose the focus. Never lose the focus. Never, never, never lose the focus. Never lose the focus.
Vicky Pandas.
Put your hands in the air. If you love some Arab boy, let me hear you say yeah, yeah. Say my yeah, yeah. Hear me now, put your hands in the air. If you're all about positivity, let me hear you say yeah, yeah. Say my yeah, yeah. Chunga wale wakubadilisha rangi kakinyonga. Tia bidii na maisha itasonga. Kwenye roho mbaya watabaki wakibonga. Tia bidii na ujitume, umepambazuka mwenzangu silale. Bidii na kujituma, leo mafans wanajua robo ni nane. Kaka kanombea, utembe kazaliwa. Mafans wakapokea, juu ya bidii mpaka kesho ntapepea. Iani akatokea, ole pia napepea. Kwa Mungu Baba twamwombea, kesho pia apate wa kulea. Mama usijale, one day I'll make you proud. Kwa jili yako nimefocus, one day I'll make you proud. Wakenya usijale, one day I'll make you proud. Kwa jili yenu nimefocus, one day I'll make you proud.
Never, never, never lose the focus. Never lose the focus.
Shams Media.
Focus. Shams Media.